ma kala tarahada wuxuu dambaabo isku dilo ayaate ka duuxa guri kara ma kala tarahada raka kala dadab galay kama heli daryeelio dinna xataba madal ba furnino meher ya tarahada raka kala dadab galay kama heli daryeelio dinna xataba madal ba furnino meher ya tarahada yoho atta hadana nolol kama dambayse nida inta hale maguba darada
kama dambaysay nidaa inta hale ma kubadaraa.